warbixin lagu eegay dhaqamada iyo midabka dadka ka shaqeeya warbaahinta Australia ayaa lagu ogaaday in wariyayaasha dadka wararka akhriya iyo falanqeeyayaasha ay u badan yihiin cadaan, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Anglo-Celtic oo ah dadka ka yimaada UK iyo waliba dalka Ireland. Warbixintan oo ay soo saareen aqoonyahanno iyo hay'adda loo bixiyay Media Diversity Australia ayaa ku taliyay in warbaahintu ay hubiso sida ay uga turjumi lahaayeen bulshooyinka Australia oo dhan. Media Diversity Australia iyo khubaro jaamacadeed ayaa baaray dhaqamada iyo halka ay ka soo jeedaan dadka u shaqeeya warbaahinta Australia. Maqaal loo bixiyay Who Gets to Tell Australian Stories oo loola jeedo yaa sheegaya sheekooyinka Australia ayaa lagu falanqeeyay 81 warar laga sii daayay warbaahinta laba asbuuc oo bishii Juun 2019, taasoo u dhigantay ku dhawaad 19,000 oo warbixino iyo warar laga sii daayay telefishinada lacag la'aanta ah. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in marka la eego dadka ka soo muuqda telefishinada, 600% dadka wararka falanqeeya wariyayaasha iyo dadka warka akhriya ay yihiin dadka dalka loogu yimid ama dad aan Yurubiyaan ahayn ama ka soo jeedin, halka 75% ay yihiin cadaan ka soo jeeda Anglo-Celtic oo ah cadaanka ka soo jeeda Britain iyo Ireland. Waxaa taas ka duwan baa liiri SBS-ta oo 76% wariyayaasha iyo falanqeeyayaasha iyo dadka wararka akhriya ay yihiin dad aan Yurub ka soo jeedin. Antoinette Latouf oo ah madaxa Media Diversity Australia ayaa sheegtay inaysan jirin tirakoob ku aadan dhaqamada iyo halka ay ka soo jeedaan warbaahinta Australia, taasoo ka duwan bay tiri UK iyo waliba US oo la yaqaan ama lahayo tirakoobkaasi.
The scale of the problem in Australian television news and current affairs, well actually the news media industry more broadly.
Waxaanu garowsanay inta ay la eegtahay dhibaatada wararka iyo warbixinada ka baxa telefishinada Australia, runtiina guud ahaan warbaahinta dalka oo dhan, laakiin US iyo UK waa la yaqaanaa. Laakiin Australia kama jirta ayay tiri macluumaad ah, halka ay tahay in dadaal dheeraada leegiliyo. Marka laga hadlayo dadka warka akhriya telefishinka, Channel 9 ayaa ah kan ay ugu yar yihiin ama ay ka shaqeeyaan dadka ugu yar ee dadka dhaqamada kala duwan marka loo fiiriyo telefishinada gaarka loo leeyahay, iyadoo 88% ay yihiin waa dadka Channel 9 ka telefishinada wax ka akhriya dad Anglo-Celtic ah. Kama badna 500% wariyayaasha, falanqeeyayaasha iyo akhriyayaasha wararka lagu tilmaamay inaysan Yurubiyaan ahayn oo ka shaqeeya TV-yada gaarka loo leeyahay, halka ABC-da tiradaasi ay tahay 9.6%. NITV ama National Indigenous Television ayaan lagu darin warbixintan, laakiin marka laga hadlayo dadka ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ee ka shaqeeya telefishinada kale, hal qofna kuma jirin labadaas asbuuc ee daraasada la sameeyay. Tanya Denning Oman waa madaxa National Indigenous Television. Qoraal ay soo saartay ayay ku tiri, inkastoo aan warbixintan lagu darin NITV, waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu soo bandhigno suxufiyiin iyo shakhsiyaad ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo habeen walba hortaagan kaamerooyinka.
Seeing yourself reflected in the media, in the faces you see on screen, and in the way your community is represented is a critical part of feeling included in our society.
Inaad iska aragto warbaahinta, wejigaagana aad ku aragto TV-ga iyo sida bulshada loo matelayo waa qayb lagama maarmaan u ah in qofku dareemo inuu bulshada qayb ka yahay. Dhammaanteen waanu ognahay in Australia tahay dal aad dhaqamo kala duwan u leh. Inkastoo ay jiraan isbeddello fiican oo socda, haddana weli waa inaan fursado dheeraada siino dadka dhaqamada kala duwan iyo dadka dalka loogu yimid, gaar ahaan markay noqoto sida looga qaybgeliyo bulshada indigenouska ah. NITV waa warbaahin codsiisa dadka dalka loogu yimid ayna bulshadaasi aaminsan tahay, sidoo kalena ay daawan karaan dhammaan Australiaanku, waxaana NITV uu qayb ka yahay SBS. Qaybta labaad ee warbixinta ayaa ah daraasada lagu sameeyay 3,000 oo suxufiyiina bishii Juun 2020, taasoo lagu eegayay sida warbaahinta laftigeedu u aragto kala duwanaanshaha dhaqanka iyo midabada shaqaalaha warbaahinta. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in 89% ay yihiin haween ku dhashay Australia oo 28% oo ka mid ah ay yihiin kuwa aan ku abtirsan Yurubiyaan. waxa ugu muhiimsan ee daraasadan lagu ogaaday waxay ahayd waa in 70% saddexdaas kun ee suxufiyiinta ay sheegeen in matalaadda haweenka iyo ragga dhaqamada kala duwan ay tahay mid aad u liidata, iyadoo 79% ay sheegeen inay caqabado wajahaan dadka dhaqamada kala duwan oo doonaya inay shaqo ka helaan kaamarada horteeda. Dr. Dimitria Grutis waa associate professor ka tirsan jaamacadda Sydney, waxana ka qoray daraasadan.
For those who identified as having a culturally diverse background, almost 80% indicated that
dadka isku tiriya inay dhaqan kala duwan ka soo jeedaan ku dhawaad 80% waxay sheegeen inay caqabado hortaagan yihiin si ay xirfadooda u sii horumariyaan. Aragtida ay ka qabaan warbaahintana waa mid xun marka la eego ka qaybgalinta iyo matalaadda. Qaybta saddexaad ee daraasadda ayaa ahayd falanqaynta hoggaanka warbaahinta, waxaana lagu eegay halka ay ka soo jeedaan guddiga agaasimayaasha ama boardka kambaniyadan iyo maamulayaasha iyo madaxda kale ee warbaahinta heer gobol, qaran ama heer xarumeed. Warbixintan ayaa lagu ogaaday in July 2020 madaxda qaybta wararka dhammaan warbaahinta Australia ee heer qaran ay ahaayeen rag cadaana oo Anglo-Celtic ah. Markay noqoto madaxda kale ee warbaahinta 87.5% waa cadaan Anglo-Celtiga, halka 9.4% ay ka soo jeedaan Yurubta kale, halka 3.3 oo keliya ay yihiin dadan Yurubiyaan ahayn. Markay noqoto guddiga agaasimayaasha, haween badan ayaa hadda madax ka ah marka loo eego sannadihii hore, laakiin 39% guddiga iyo madaxda kale ayaa u badan dad Anglo-Celtiga. Guddiga agaasimayaasha SBS-ta ayaa taas ka duwan. Afhayeen u hadla SBS-tana waxa uu sheegay inay ka go'an tahay sida ay u hagaajin lahaayeen arrimaha dhaqamada kala duwan.
The SBS board has been called out as the most gender and culturally diverse board, including being the board with the only indigenous representative.
Guddiga agaasimayaasha SBS waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ay ku jiraan dad aad u kala dhaqama duwan, waana guddiga kaliya ee uu ku jiro qofka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ama dadka indigenouska. 37.5% waa dad Anglo-Celtiga, 37.5% waa Yurubiyaan, 12.5% waa dad aan Yurubiyaan ahayn, 12.5% waa dad ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid. Markay noqoto ragga iyo haweenkana waa ay kala baran yihiin. Markay noqoto talooyinka loo soo jeediyey warbaahinta, ayaa lagu sheegay in shirkadaha warbaahinta ay tahay inay xafidaan macluumaad ku aadan halka ay ka soo jeedaan dadka u shaqeeya, ayna yareeyaan sida ay ugu tiirsan yihiin talooyinka shirkadda gudaheeda marka ay dadka shaqaalaysanayaan. Warbixinta ayaa sidoo kale ku talisay in loo furo dariiq lagu shaqaaleeyo dadka aan jaamacadaha ka bixin, lana kordhiyo dadka ka soo jeeda bulshooyinka dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqamada kala duwan. Miss Latouf ayaa sharaxaysa.
The Walker Foundation should be commended because they are offering at the moment traineeships.
Walkley Foundation oo ah hay'ad bixisa abaalmarinta warbaahinta waa in la amaano, sababtoo ah waxay hadda siiyaan baytari tababaro suxufiyiinta ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo 20-30 jirro ah, oo aan qaadin baytari ama qaadin wadada caadiga ee waxbarashada sare. Runtiina waxaan u baahanahay tallaabooyin noocaas oo kale, ayay tiri Miss Latouf.